William Ruto ameanza kupura, zingine anapatia ile mtu anaongea.
Nani akose besi? Before you start introducing me to ho, you look like you don't have a base.
Oh yeah.
Unajua hii madharau ndio inasumbua tu watu na eh? Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi.
Ndio.
Oh my god.
Akiwa na bonus empowerment.
Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
Kiniangalia vizuri. Nani akose besi?
Ile pini alikuwa anataka ni kuleta mtu wa soprano hapo aseme ho.